people of World of Dreams. The time has come to introduce you to a new level of music.
I said real too.
Are you ready?
DJ Kalonji.
Are you ready?
DJ Carlos in the mix.
Beating all of fire, what up, you song girl?
Now bring your back, crazy factory zenyu.
So let the sound it in the back.
Now be my hit after hit, vile tunawabona.
When you come to my city, ask who are running.
Nishawa piga moka na nishawa maliza.
Kama nijabadi tumesha wakalia.
Itawa sima moto. Itawa sima moto.
Kalonji, woohoo, Mogoroki.
It's DJ Carlos.
Na kama ni mabela bad.
Ya kishada.
Na mange usu wakon mashabiki.
Champion boy, you know the damn thing.
Inauma, but it's a bit of zoe.
This is the remix.
Mixmasters Entertainment. Higher Limit Entertainment DJ Carlos. The champion boy.
I be stepping on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on. I be stepping on the club, the girl and whining top. Top me love the way them go back, back. I be stepping on the club, the girl and whining to the top.
Kalonji, woo, Mogoroki.
I be stepping on the club, the girl and whining. I be stepping on the club, the girl and. I be stepping on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on. Bang, bang, bang. This is the remix.
What's up, people? This is your boy Kaka Munga, and I'm right here with DJ Carlos.
DJ Kalonji.
I be stepping on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on. Bang, bang, bang. Up in the rave, the girl misbehave, and the man them be like you. Bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedness. Bad, wickedness. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. Oh, no, no. There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Sugar chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Sugar chini tetema, oh mama tetema.
Moko for my kick the old melody, Lodi, Zanku were a day your body. I will get a beer bar, I will go jelly. Clag I die, me fellow me, move a mobile, 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 move a mobile,
move a mobile, move a. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema.
Yo 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 yo.
DJ Kalonji.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh unataka benzi ama unataka benzi? Oh unataka benzi ama unataka benzi?
DJ Kalonji.
Unataka benzi ama unataka benzi?
DJ Carlos in the mix.
Unataka benzi ama unataka benzi? Oh mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Oh mama,
mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Utafahamu siri ya ituve. Oh mama, malikia ni kamata mugongo. Namini kwa kamata mugongo. Niendeshe kama isikeli na ujuzi wa juwa kali.
Aswa don't lie, lie, lie. Niwe minadai, die, die. Aswa don't lie, lie, lie. Niwe minadai.
tena baby baby yeah. Kufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda. Amini naposema na kutu right.
I love the way you love the way.
Take it down low.
I love the way we think it's like.
Take it down low.
Give it to me baby baby.
Take it down low.
Umoriza mamoriza.
Take it down low. Niendeshe ka bicycle. Na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie.
Funguo za bima anitoa bongo nimefika simsima toto mpe funguo za bima anitoa bongo nikika mpaka chini simsima toto mpe funguo za bima bom bom simsima toto mpe funguo za bima anitoa bongo nimefika simsima toto mpe funguo za bima anitoa bongo nimefika simsima toto mpe funguo za bima anitoa bongo nimefika mpaka chini toto zipuka kishungi nimezima. Nimenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama.
DJ Kalonji.
DJ Carlos in the mix.
Sansima, toto mpe funguo za bima. Anitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Nimenipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyokota kama uwasama.
Kata kwiri kwiri sikopesh. Na mupa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri marakes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua.
Defenda pini pini ama kitoto. Kupe kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini, nini yoni boko. Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto yani dosalale. Dosalale. Nakapa fishi kambale.
Bidu bidu,
oh bidu,
bindu bindu,
oh
yani naka chimbu chimbua,
oh chimbu,
nambandika bandua,
oh da da da,
yani kama gaga limekoma kwenye
kuchugua.
Mama.
Carlos. Kama ni mapenzi baby nitakupea. Kama ni mapenzi baby nitakupea. Kama ni mapenzi baby nitakupea. Kama ni mapenzi baby nitakupea.
Mogoroki, mogoroki, mogoroki.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Nitakudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses, nime kuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, toto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go
pa.
You make my heart go pa. You make my heart go pa.
You make my heart go pa. Heshima yako kuna wakuiva. Sina chakiti chako mwingine akaka.
Lakini nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema utaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Higher show my pains, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangua panga, wakosi na ujanja, wakosi na ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitake kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina tamba.
Oh yeah,
can you guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. Can you guess what mood I'm in?
DJ Kalonji.
Can you guess what mood I'm in? Can you guess what mood I'm in? Need you like my
DJ Carlos.
Can you guess what mood I'm in? Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane. Higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in the villa, nani do. Kawaida, me not playing it cool. Kawaida, me not playing it cool. But I'm so foolish when it comes to you. When it comes to you, you, you. Kufika e-stage, skwangi mtuneka feelings angu kwa display. But kwa future na una party na wedding cake. Kunyu kitu perfect, ineza happen by mistake. I'll be the realest, skudangani. But you can't be the realest bila honey. Kujambia loneliness never kill that D. Na compensate na change mingi kama Mr. D. Aya, uneza guess ile mood I'm in. Nasikia tutafte beach mali cool again. Tukapigwe na Caprice kama do the game. Please never leave again. Weh.
Oh yeah.
Unolikite buka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenye. Unolikite buka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka. Unolikite buka, uwezi kutembea. Masai ukaruka.
DJ Kalonji.
Unolikite buka, uwezi kutembea.
DJ Carlos in the mix.
Unolikite buka, uwezi kutembea. Masai ukaruka. Unolikite buka, uwezi kutembea. Masai ukaruka, analinyenyekea. Chumbani kwenye shuka, nina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki Makonde, laki Chaga. Wengine adi wanywe pombe ndo nalimwaga. Unala wima wima, inatokea Kongo. Sinodi legwa jima, alimwagia kondo. No, oh, 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 oh. Nina waokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Nili mtoa hechi baba. Yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Hey, uno. Uza migando kama hautaki.
Uno,
upinde kama unakanda chapati.
Asema uno,
basirizo mbusha hadi kwenye bati.
Uno,
manga hey, basi kata tarakibu tibu. Usijepata ajali. Hey, uno la chibu chibu, nina mkondesha zali. Uno la rehisi, alinaga mifuba. Ukena DRC, kuna varipupa.
popote wanalimwaga yani kinaga ubaga we jaribu kuchunguzaga uno ndo linalegeza chaga uno lina waokoa makahaba baba kuna walomo wa meno saba baba ili mtoa hechi baba yani a e I, o
uno everybody say uno
oh yeah atokwe mtamu aje wezi jikula peana 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 peana
DJ Kalonji
Carlos, the champion boy.
Choneza pewa binoculars Weni old school ka inheritance Unachocho bado na mashenani guns Unajua spelling ya anonymous Unapenda chipo na hunoni ass
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 Nikona dudu dudu toa kutu
Ya ya
Champion boy.
Kwani neje bado just yet yet. Tingishizo mara mati yet yet. Mikono juko napenda mati yet yet. Right, left, act yet. Kwani neje bado just yet yet. Tingishizo mara mati yet yet. Mikono juko napenda mati yet yet. Right, left, act yet. Sile penda vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbukurada nisha soma. Ba, do, 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 do. Wapona tuona eh madiniko wezulize swali mutu hapa kila mtu ako na kutu shika wako mimi shike wangu mutu eh acha kipusa basi mimi kubusu come to the top get to dance at the shoke na usiogope mtoko tuziondoke mkate nsake and paten chote na ihadi coste niwasha ni note na kuwaga fete twende twende sharp kama shete jipambe sitete si leo ni siku ya komami kama tukawatoke kwa kule kinguai na bado kinijenga stabak tia tia ti kwani neje bado just yet yet tingishizo mara mati yet yet mikono juko napenda mati yet yet right left act yet kwani neje bado just yet yet tingishizo mara mati yet yet mikono juko napenda mati yet yet right left
deep deep you got the keys to my jeep Sana mambo hii ni stick shift Ignition, ignition, baby full speed Skid, 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 skid Accelerator, speedometer Kuserereka, speedometer Accelerator, speedometer Kuserereka, speedometer
Busy, 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 blase, blase Unajituna uko hungry Chali mdogo na uko thirsty Ukiseki nda kuroga you be my honey You say you want me oh you're so funny Cause I've heard it all before I've heard it all before Baby this, baby that
Deep deep, you got the keys to my jeep Usi stick as an amrumbo hini stick shit Ignition, ignition, you be full speed Skid, 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 skid
I love that papa, papa, what a ranking This is for my baby, this is for my baby
DJ Carlos in the mix
I lay you down like a net controller I wanna love you all over Wanna be the gun to your soldier Show you I'm loyal, eh, eh, eh. Wanna hold you tight like a folder You are the beauty, I'm the beholder Be the range to your rover
and you bring out up sparks, relax. Woo! Make them do the mass. Yeah, you are the dread deep down in a melax. Cook yourself lobster, salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica is after. Tony Joshua for your love, mother Webster. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover and your fire. Say nobody can pick when this fire. My baby never take you out. Yeah, yeah.
My baby, why are you? Why are you?
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, only for that song, yeah.
I go follow you, go. Oh, yeah.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Go follow you, go.
Nobody wanna give, everybody wanna take. Fine, fine girls wanna give one K. Talking loud wants to follow one K. Onion booty wants to make one K. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two talk.
DJ Kalonji.
Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk. Totori me four time talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk.
Yeah, I don't get a reason to it for my kissing. Been to me before the deal, man, and started kissing. Thought y'all never change, you refuse to listen. You gotta love me for who I am, sure to be seen. Fuck me on gym, wait to rock out to give you contact. But I come, fuck you, just broke out. Friggin' the frog, drop my core up for me, so tough. Got a Congo, come talk, come hold it, look up. Well, I just do the gun, shit, I be chillin' gun. For me, need throw to bad, we make milli gun. But the deal is gone, but quite like a really gun. Jump by a civic kick, I'm getting to that silly love. But quite jab, you do me, I like a sweat, sweat. It's all like your love, me to tell, she's next step. Look, Benny, wanna be my real, my Benny, Benny. To my family, to back when I see, wish my jump.
Nobody wanna give, everybody wanna take. Fine, fine girls want to give one day. Talking loud want to follow one day. Onion booty want to make one day. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk. Totori me four time talk. Oh yeah, totori me one time talk. Totori me two time talk. Totori me three time talk.
Big ways, fine face. 10 days, I don't dare wait for you, my child.
Give me a son of DJ Carlos.
For you, my child.
Alonji, woo, Mogoroki.
You want the phone?
Yes.
No case, I no go talk. Scar face for you, my child. For you, my child. Take me everywhere you want to go. Tell me everything I want to know. No lie, no, no lie. Yeah. Run am any how you want to run. Check out, baby girl, you fire for cigar. No doubt, no, no doubt. But you say, kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey. Get tipsy, but all the bar risky. Kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey. Get tipsy, but all the bar risky.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, mm. Funny boy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Wana kutoka na nini, wakati levo zako hawapati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Una marashi mwilini, wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini, zao zinafika mpaka laki.
DJ Carlos in the mix.
Kuna wachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu, adina kuimbia kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivate my liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you queen. Got you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love
the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know I just want beside you. Give me that, my baby, my phone.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, una nyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kitonga iyo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata,
the champion
kukuta,
boy.
Shuka mbaka chini teke dansungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Adam ko api
owe owe
base muingie kati. Chuchuma 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 chuchuma
chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma. Hawa mabitu ananyongesha pisho, huku na kule unavuruka sana. Vera sidika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My Africa nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaida kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion, chuchuma. Nakuna kwenye motion,
chuchuma.
Na kama ngumu mina pata lotion,
chuchuma.
Ni
mkuna jibwana slow motion,
chuchuma. Pande riba na kupapa pasa, chuchuma ni kutakase. Chuka pezi wangu ni kupakate,
ni kupike mate.
Mika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma,
chuchuma.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea surafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akundisha kubishi kwa nivepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumba umabia. Kanyaga slay queens vibisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi,
kanyaga,
mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka ma ex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku.
Kanyaga kanyaga.
Wajue sina machafu.
Atin
FIFA beka.
Yo.
What the rock in on your speaker. Yo yo. This is really good.
We got to all the girls. We got to move what it. When can the beat. We got to move what it. Tune the beat. You know how you do it.
It is DJ Carlos.
She is in love with her rasta. She is in love with a rasta. The girlie fell in love with a rasta. She love it clean and faster.
And she love it for me.
Daga, 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 daga.
Aganga, jaga, 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 and jaga lo muwati.
DJ Kalonji.
When you look in my eyes, tell me what you read. Mukwano na majambiri na tell me what you need. Ono tachero yako mkurisa weed. Indeed, amatiro mubwati. Uganda has fresh when Nigeria pato. Tuliba rongo pato waswa yenze kato. From Lagos kila Kampala to Wokoto. I want to see my rust, baby's whining wato.
Yeah,
ayagalaba rust to the Rio. Echidala you judge man is in the yo. Mami yo, I love the way you shake your body yo. And you're the reason I spend my money yo.
She is in love with her rasta.
Oh, move what?
She is in love with her rasta.
Oh, move what?
The girl fell in love with her rasta.
Oh, move what?
She love it clean and faster.
And she love it for me.
Daga, 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 daga.
Yeah,
daga,
daga, daga, daga, jaga, 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 jaga,
Challenge.
Higher Limit Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718-240-834.
Buena, buena. Yo, anti-flow, punchline. Pia delivery, mistari, zime Ivan, ikani, metoka grocery, sosari. Vile hizi mistari, ni atari, mistari, siza nasari, nime kampuma the beat, next stop, sini mochari. Wakileta beef, basi tupatane buchari. Niki kill show, si empresa, nika salary. My gang, stupa gallery, shida nina amari, assassin the machinery. Tupa kuchupa, amina tupa kutupa, tupatane tuko fistra, tupakishi mifupa. Niaje msupa, unataka tukangeta muda kula mwoka.
Catch the board while some of them are sleep and a slam bubble but chop on my chart, them a wonder. My money big and tall and a grand and believe in a jungle thousand is a hand. They ban on your source of my income. They ban on your source of my wisdom. We band up with the paper. Them a enter so me feed them with a big spoon.
Okay, let's go chupa kuchupa. Tobile kanevi kuba. Kusaba tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wasi wenjuba. Luenzi funye luenzi.
In a glass and the ice is in a progress and no let I'm a size and you know we can do it for the Kobe car now, you know.
Okay, let a chupa kuchupa Tobi le kane vinkuba Kusaba tofuka yuda Chagala kunyumilwa wansi wenjuba. Luenzi funye luenzi yanze Nibi oku teleka mbiganye Tienko zesa manyi gange Newe mumpito muyaye.
Odi wa moranga nime kamna mandom. Nizitirion ina city zimetoka ngong. Kina wapo wezi mpata mini kasadam. Kama koko mna rede sini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni jam.
Boko haram.
DJ Kalanji.
Boko haram. Boko haram. Nizitirion tuna city zina karam.
DJ Carlos in the mix.
Boko haram.
Shada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Nazeminia ni nanguhu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni najaba ni kuchumni. Kusetie kichomni. Kurolie kindomni. Kuchambue kifomni. Kumangie kisho. Nikudarue before. Nikuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Easy to do, tuna cities in a karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Easy to do, tuna cities in a karam.
Are you ready?
DJ Kalonji.
Are you ready?
DJ Carlos in the mix.
Nikuje. Nikuje. Kuna sonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nisha lipa token. Charge ya smartphone sina pindago. Kuna manga kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Sira isi uliza adinadia. Makunye tosaka unadhiki. Na mange uswa kon mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mingyo takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so my short is wenyu. Wameni fuata mta, wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo ndaisoneka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siyezi someka. Sipigi kavu, siyezi chomeka. But bado naisoneka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikuna mkono new cheese. Please. Nice pretty face with a bami ya figa. Leo nkwisoneka kama mpira la liga.
Tumakusha mitambo, yeah. Kizi peleka worldwide. Hey, and I boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it in I boy. Wasani mpaka lini kukali wachini. Our whole lives I'm not. Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka.
tunasondeka hey, domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao na boesha tukisondeka tunasondeka tunasondeka tunasafisha mitambo sondeka tunasondeka na hii mpaka ngambo sondeka tunasondeka
sawa please them kings
sondeka tunasondeka tunarege
Mix Masters Entertainment, the number one champion sound in Africa. Higher Limit Entertainment DJ Academy. Fire, fire.
Kabila taku niogopa si Uli nisho muta waini choka Ata nkinguka muta koki niokota So wind up booty baby wind up booty Suna jona penda yako do some booty Wind up booty baby wind up booty Suna jona penda yako do some booty Tone Tona sama
Tona sama Tona
sama
Tona sama Tona sama Tona sama
Tona sama Tona sama It's DJ Carlos
Nitibiriki Uwapoleza mutima Nikumadvive mubwane uboza ngaka yeme Uwanku visa utida Lami poti limigi Uchokala nyone mama roda Baby asiba mchikuwa kazana kaka Nikumadvive mubwane uboza Koma ombu lile Obase tononya Wano mubiku ntajendi Wali wachibuza wano salako jendi Shitty boy baby bindi Can them feel it Chimanyo kude kushua Kumi kunu Ni baby tuko kude kushua Oli kushua Shua Oli kushua Kumi kunu Chimanyo kude kushua
Oh yeah Ni baby tuko kude kushua Na 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 Oli kushua Shua
Shua
Monica lift up my feelings
DJ Kalonji
I wanna feel how you feel it Yeah 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 He achalozi tupande
DJ Carlos on the mix
One time Tuwanshe chiko kwenye kite Hevelo nani kangamo oh, yeah, yeah. Mimi kwako chinkororo Ata niwe kibogoyo oh, yeah, yeah. Ntalamba filo lolo Hevelo nani kangamo
oh, yeah, yeah.
Mimi kwako chinkororo Ata niwe kibogoyo
oh, yeah, yeah.
Ntalamba filo lolo hey. Umengaru umeoga na mafaranga Umenipandisha joto Siwezi lala Unafinyaka unapiga ngeta Ngeta, ngeta Unafinyaka unapiga ngeta Ngeta, ngeta Unapiga ngeta Ngeta, ngeta Unafinyaka unapiga ngeta Ngeta, ngeta
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki
DJ Carlos in the mix
Sasa imepita miaka bado wanasubiri
DJ Kalonji
Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi, sikelele ni maombi Ni maombi, siyo juju ni maombi Ni maombi, sikelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Na mikono nitainua Magoti nipige Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi Ni maombi
sio juju ni maombi.
Party down with mash up the place.
Ni maombi.
Party down with mash up the place.
Ni maombi.
Party down with mash up the place.
Ni maombi.
Party
on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I could've told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Naje mojo na jiku na kuna. Nukuliza nini nunasema tia kuna. Twende party.
Hear me as son of DJ Carlos.
Magic anger on the beat.
Bogoroki.
Party after party. Party after party. After party, after party, after party, after party.
Nyama, nyama, nyama.
Nyama.
Nyama, nyama, nyama.
Nyama.
Yeah, pum pum.
Nyama.
Yeah, slay queen.
Nyama.
Leo niko fly car, ding oing o. Buruka, ding oing o. Wika do pizika, ding oing o. Buruka, ding oing o.
Chokora, mapipa, unakiuna Shakira. Pigwa kuni dakira, kamote, mashira. Gokinya nadira, kuna pokonda fira. Sina saa majira, mkisi asira. Deko basi pakira, kuna du Maria. Kani vajo Maria, akiga kiwashira. Kauna penda za dogi, leo ni punda kazia. Kauna penda za mbogi, leo malaya gasia.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place. Party after party ni kumosha pi place. After party tunamosha pi place.
Watrangi makada churabaki. Heru wenki na toto huko winki. Mteke wiki gizani. Pige miti titi titi. Piki kiki kiti. Pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki. Piki piki pongi. Cheki doki kashoti. Piga koti.
Chain ori ori niko kori kori. Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori. Ameshika kutu si anaka fori fori. Shika tori tori chezia doli doli. Cheka msupa ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kaona swara kuja area nina chui chui.
Inauma but itabidu zoe.
The champion boy.
Nasema damn digi digi mele team weekend. Come hivi hivi tuchi kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekend.
DJ Kalonji.
Digi digi, madogo dani, wodi gida. Digi digi, madogo dani, wodi gida. Arufo kama shabes.
Media ina digeto na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi. Ay.
In order with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me only.
Run on the place, cause you know we born it.
Mamore wako na kasbana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shale, ziki nice, omi mina. Digi digi, madogo dhane, wo digi da. Digi digi, madogo dhane, wo digi da.
Wakale!
Madogo dhane, wo digi da. Arufo kama shale, ziki nice. Wale manga, mamanga mo, sindi. Wale manga, mamanga mo, sindi. Wale manga, mamanga mo, sindi. Mabwana, zama baby zao, sindi. Wale manga, mamanga mo.
Tuna haya na yu manga Nkujwa jabu nkirim shashanga Nkona mbugi angu nkute kwa mta Tukteza kila siku vile inafa Usingizi lisho jala siku saba Nguze tuchafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote wako na umanga Mangati wote wako na umanga Mta zote ziko na umanga Kamu juisi si wote ni wale
Wale manga, mamanga mo Simbi wale manga Mamanga mo sindi wale manga Mamanga mo sisindi Mabwana zama baby zao sindi wale manga Mamanga mo sindi wale manga Mamanga mo sindi wale manga Mamanga mo sisindi Mabwana
zama baby zao
Nadisijali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Nadisijali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina Chapa ni chapa nga jotina
Teki na nanani nani otero Teki da nadandi ya kambie pero Kanikus natakan kambie shiro Nashiro analishwa na mashiro Tiki dia wana Rozi kishikanga changa wana
Najusi jali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Najusi jali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Niki chapa ni chapa nga jotina
Set dizen mukori na kiwa jaba Kukumanga we ni kukutaga Amba lulu mina pinda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuwa joka sita na ma Makada shankati sakoja Mukori na we na uzati shada
Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Kidole mukori na we na uzati shada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daro kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto yu ya kambu Keni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikazia ndugu Hapa kuna juna haka ni kulie kinugu Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tuk tuk na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uwa Dizen mokori na kiwa jaba Kukumanga we ni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuwa joka sita na ma Makada shankati sakoja Mokori na we na uzati shada Mokori na we na uzati
shada Inauma But it's a video, so
yeah.
Ina huma, but it's a video, so yeah. Ina huma, but it's a video, so yeah. Ina huma, but it's a video, so yeah.
Gospel imekuwa industry, mana be fake wana spoil ministry. Imekuwa ngumu kuelewa bila MC. History ni tiki, natia bidiki mziki. Hili watu wajua uondo kamili. Piki piki na wabeba, gurudi nyuma. Manze sita kubali, alikuwa na mtoto kuwa star. Risasi, isamungiza gizani. Halisoma bati amekosa job, anakula matumbo, amekosa tumaini. Nika dead. Akanipenda kumleta home, maze akanibeba. Na mita dead, ya siku moja anakam na mabesta maze amewabeba.
Onda nana na yeah. Manzale we.
Hold him down.
And Manzele we.
Arriba diba, arriba diba da. Arriba diba, arriba diba da. Arriba diba, arriba diba da. Arriba diba, arriba diba, arriba diba da. 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 Arriba diba, arriba diba, arriba diba da.
Leo ni kupati no tire, ni kupunguza uze no retire, ni kuji nice tu kama kawa, tunaban kama tire. Leon kuji nice na my eggs, stream ziki rice na my drink, itisha upewewe, ni kuji nice tu na manzala we. Yeah, dunda, your body fine now dunda, na mzinga zimerunda, 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 zimerunda. Yeah,
dunda,
Mr. DJ finya replay,
dunda,
usifinye pons finya play,
dunda,
Mr. DJ finya replay,
dunda,
usifinye pons finya play,
dunda.
Yeah, yeah, way. Adiba diba dam,
arriba diba, adiba diba dam,
arriba diba, adiba diba dam,
diba 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 dam,
arriba diba, adiba diba dam,
arriba diba, adiba diba dam, arriba diba, adiba diba dam.
It's the big and it's the most
balance.
Mogoroka,
minimanga na kupaya ball na kutoka una lipata na mafeki bills na mogoka. Skrupa ba barita tujue kumedoka. Chesa sa bills place yenye ni metogwa. Keri the one who ni ita ni kiwa ombido. Koko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na vimbo, nikiwa ombido. Muta denderu nikuwa na katia bibi ya onjivo. Wakerido da, wakerido. Wakerido da, wakerido.
Niki kush kush, Mary Jane. Venye kina bom bom dani brain. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bado twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kongi ndo uchorea kothengole. Ita toto ndo akujie singo donye. Kana shada akujie njo kingoe. Nimpe rungu wadia chachishe nandore. Masauti zako kwa bedi kwanzo kini pepeta. Niku
the champion boy.
Wakerizo wanda woni ita nikiwa ombido. Koko koriko wanda takupata nikiwa na vimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo
the up and the kubora for the tema na masinza mamora.
Me to be me black, Instagram too. Sometime me go sober, sometime me vitu. Aki swaga me na dunga, ha, ma visu. Ask how I do the better than you. Hey, wa me pay attention, na acha silly PC. Niki sai piga, ta uba si tisi. Sija kula yako, ndio unite fisi.
Mina kwa romantic, naeza kwa mpisi.
Wana nita god, ati mindo kata goddess. Hapa midio board, sika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, the lot, and the lot.
Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh. Orea ai, nisiba koko oh. Orea ai, nima kushoto ai. Orea ai, niki mangoto oh. Orea ai, pita orosho oh.
DJ Carlos in the mix.
Supana kunindogo na mbele bubuzela.
Unaigo mani wegi theta sokera.
Supana kunindogo na mbele bubuzela.
Naro wiguno tumeleta madhina.
Mkemba pumbe 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 ndam kemba. Pumbe 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 ndam teka. Pumbe 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 ndam sesa. Ndam kemba. Ndam kemba. Pumbe 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 ndam kemba. Pumbe 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 ndam teka. Pumbe 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 ndam sesa. Ndam kemba. Sijui kikuyuba tu msupane karogi ningori.
anofizi sana mnyama pori chori apigwe miti cha masori joti imejaa ndani ya lori siwori masaya kiwandeze amejawa na mori cadet ni cost mitafika hapo boy sina holy spirit unilikulanga joy wenilele ama vajona kerere peke ama chupa ya sherehe chege ama mwangi ananyege wewe ama kuku joni mwere zako azishiki adiwekewe mchele Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela
Ninaigwa mani wege theta sokera
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Mkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa Nda mkemba Nda mkemba Kumbe 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 nda mkemba Kumbe 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 nda mteka Kumbe 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 nda msesa
Mbobi ya rogwe The legend to man She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman.
DJ Kalonji.
Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Onyeshe kikwetu kwetu, kikwetu kwetu. Basi twende. African girl, yo, girl, yo. I see she cooks, she cleans, she making money. Hey, yeah, yeah. She got a love in abundance. Come, come, ananas. So strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtu anyoka mpangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana machi na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. The legend to man. She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Oh, yeah, she keep way to bed.
Yeah,
keep way to bed.
Oh, yeah, she keep way to bed.
A single sense of humor. This one fit to make it your boy. Hope you enjoy. Fresh gang. You know how we do it.
I think I drink too much.
If I don't sing for you, I mess up.
Yeah.
If I'm not there with you, I have trouble.
Yeah.
So tell me what to do, girl. Let's talk.
Talk to me.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Yeah, mpabio nazo kumpasapo Mi ya njiu ikostokapo Formula is so simple Don't listen to what my people
Nobody in my mind though Except now you And now I be safe
It's Africa's number one DJ, DJ Kalonji.
He said, get another man, say no to me again. The kind play when I feel that day, me I no go feel talking again. I'm not gonna go do like this, so I know your friend don't like my beat. But you for don't say this kind thing, baby. Just let me know if you know what I do again. I know go disturb you, I know go stress you. Just let me know if you know what I do again. I know go disturb you, I know go stress you. But don't call me back, oh. Don't call me back when you see say I don't dare with another person, baby. Don't call me back, oh. Not coming back when you see say I dare with another girl, baby. Don't call me back.
Sick it, money, you go on, yeah. All that love, yeah.
Yeah,
this is what I'm doing, yeah. Make it for them, yeah. All that love, yeah. Yeah, yeah.
Joanna, your busy body busy tonight.
Mad, mad, mad.
Joanna,
Make you know they don't me tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey.
DJ Carlos in the mix.
Why you do me like Joanna? Joanna. How you do me like hey, Joanna? Joanna. How you gonna do me like Joanna? Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna. Ay, ay, ay. Hey. How you gonna play me like Jogba, ho? Jogba, ho? How you gonna do me like Jogba, ho? Jogba, ho? Oh, 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 DJ Jogba, ho? Jogba, ho? Hey, DJ Jogba, ho? Jogba, ho? Joanna, your busy body, busy tonight.
Mad.
Joanna, make it know they don't me tonight. Ooh. Joanna, your busy body giving me life, oh. Hey, life, hey.
How you do me like that?
Joanna, Joanna.
How you do me like
hey, Joanna, Joanna.
How you gonna do me like that?
Joanna, Joanna.
Hey, Joanna,
hey, Joanna. Joanna.
Oh, your dance, Limpopo. Dance so cool. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Monika, Ijeje, Mambo rote rote. Kanipa, Nimege, Goja Kwanza. When you hear this song,
it's Africa's number one DJ, DJ Kolonji. Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing, ta la la la. Kitando kina nigadi. My fancy nongeza daddy. Salute to wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala.
Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafata nyayo.
Chakwa wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia, madu wote rupsa nitangangaanga, penaga vicheni vishangangaanga, na uturi watangangaanga, hey. Hakikisha unanukia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu za tuone waka. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapatisha wazimu wanaicheza wanga.
Samina mina
Wanga wanga
Samina mina
Wanga wanga
Ase Samina mina
Mama mada nina wopo matu.
Samina mina
Wanga
wanga
Saitani awe Chene life yangu kaze. Nishaju wa gondo faze. Kila mtu mwita bazen.
DJ Kolonji.
Bila ye left ni
shinani amenitoa magizani. Madhina madhina nimeishi mashidani. Chosha kanilea na mashida mingi flani. Na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma. Vijana kuchoma joi uuma. Jesus web amini agathe kiufogo dhari. Sema meni fanyike kifogo dhari. Blessings imwagike kiunadhari. Msitulia tutachisha. Jesu ne muadhani.
Nekango tabie.
Na ne muadhani.
Kota bie.
Jesu ne muadhani.
Kota bie.
Na ne muadhani.
Kota bie.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
DJ Carlos in the mix.
Slani, then you manishikilia toka mbali kani chuo mgutupu kama bunda kijijini watu we walibonga na wazazi walikuwa wamehunyuka na masizi walishingo wafunga wangi wao walitai kunivruga na waomba wanasema ninakupa sasa cheki blessings na jai fufa umani bless wanasema guy fafa
just on the more than
amen
the more than
amen
just on the more than the more than the more than
amen
bila ye life ni
siku wanangohe ungenipata two pace nimebohe bila shua beta ati nitajohe pumzika sita kamkuwa mbea kumzika katha nintaozea blessika na shukuru minamea kiss my two shoshu miombea bila ya ningekuwa na teketea injili singekuwa na nyezekea
DJ Carlos in the mix
Saitani awe chena life yangu kaze nishajua gondo faze kila mtu mita baze
Amen.
Ne more than.
Amen.
Just so ne more than. Ne more than. Ne more than.
Amen.
Bila ye life ni.
DJ Africa's number one DJ, DJ Kolonji.
Rejoice.